futhi natho yonke life aim.
Ungumsingo, ungumsingo, washa, washa, washa.